kupewa sifa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Haleluya.
Uliumba lakini haukuumbwa.
Haleluya.
Uliumba lakini haukuumbwa.
Haleluya.
Uketie kwenye enzi yako.
Haleluya.
Uketie wakupewa sifa ni wewe.
Haleluya.
Wakupewa sifa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Haleluya.
Uliumba lakini haukuumbwa.
Haleluya.
worship him. Come on, worship him. Come on, worship him.
Hallelujah, hallelujah. wewe uishie milele. Hallelujah. 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 Oh, Sheila, the bossy hell is. Come on, worship him. 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 Him alone is worth. 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 Rebaya kosha ya na 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 na. You have no end, you have no end. You are a mystery, you are a mystery, you are a mystery.